una shughuli nataka gambogi, una shughuli nataka gambogi. Big Bob. Kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi. One voice this time tuko solid, fagia wote tumejangori. Kuna shughuli nataka gambogi, inataka gambogi. Si tumejam na njegea kochiga happy, pia konjani atena fota masharti. Ni nchi gani katiba ifuatu ina bunge, siku mejama pigs kuko staffy. Hashtag ni justice for another victim, live on air ni mada ilikuwa kwa big screen. Mapapeteta bado mekalia kiti, system inatubeba kama pick. Uko guilty as charged in the eyes of the voter, blood in your hands ata chacha iwezi osha. Wezi jiredim tunageuza regime, juu wazazi wanalia toi wajai rudi home. Change na reform sume hope for so long, Kenya itabadilika sahi corruption in norm. Taifa mzima inalia tumechoka, ni lini tutapata viongozi bora. Kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi. One voice this time tuko solid, fagia wote tumejangori. Kuna shughuli nataka gambogi, inataka gambogi. Mnenda home, mbogi sha decide juu ya gari una campaign, si believe those lies. People power tuko kadi this time tuko rada, ambaye utatuchanganya na tribe. Unanona tunakonda, umetana blind eye to my youth bila mboko, wamezama ndani ya crime. Osi bila dawa, madoki wana resign. Hellfire ndo mali unafaa kureside. June 25 tuwezi kosa kuremember, peaceful protester kujipata kwa jeneza. Freedom si free na ilipangu ina mpesa, price tulipay ni mzito sana kwa mabega. Wakiwa gonjwa wanatibi wanga ngambo, kutu Kenyatta ndo inakuanga referral. Housing allowance nona mnataka kudouble, tufanye nini si tukifungio na landlord. Kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi. One voice this time tuko solid, fagia wote tumejangori. Kuna shughuli nataka gambogi, inataka gambogi.
Kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi, kuna shughuli nataka gambogi. One voice this time tuko solid, fagia wote tumejangori. Kuna shughuli nataka gambogi.
Corruption is the most profitable business in Kenya today. You have individuals whose salaries, even if they live for 1,000 years and work for 1,000 years, would not buy them half an acre of land. And they are multi-billionaires. They have never won any lottery, never made any discovery. And we celebrate them as successful men and women. And we elect them to work.